Big Baba na Metro. Uneza lose your mind ukitry kuroga kami mi insanity. Chorus no ina pesa hizo vasu kwa charity. Still na kill na skill ill tangu mini kana fee. Peter noko kando, don't you step on my wallabies. Nili take time nikitry kufiga formula. Chemical X where this year on a regular. Reap what you sow only do in my medulla. Fat bank account taraibi papashirandula. Na colonize akili ya kila mse uskiza mimi. Easy peasy hini origi gele pasi ya Greya Phillips. Ika Nairom na kulana sizi kwa na bibi mjini. Ukiona bro kiona mimi Johnny Mario nule Luigi. Panda stage kila show so tatu ndo ilitoka. Uliza kusu yujo achekagi na promoter. Only time neza fuwa ni bitka inaoshwa. Ini uchawi gani inafanya tikrobra ndo anaroga. Panga panga mboka cheza na economics. Born broke die rich ndio ending ya my story. Na jua what it takes kweka dividends kwa pori. Weuna than it means a beef then it must be the molly. My G sizi kula bench kwanza ibu ita referee. Neza beba team kitu inetua chance sizi miss. Ako onaniza na meza loli kila inch. Metro leta beat kuna beast mina unleash. Shalisema siko lyrical big kappa. Fala kule big L like a dead rapper. Big Baba kwenye microphone disaster. Na imada by page one we una need chapter. Wezi ni overtake, I don't move that slow. Hip hop mindio shakes up a 254. Murima beba nova hit like an android phone. Na lalandakas like I'm cruising in a 504. Siusha juo kinisikia kuna buzz na flow. Same time mifanyaga wana dance kwa flow. And underground wezi talker you are such a joke. Dark and fold mwere wini damn it bro. Najonaka superhuman ama labda mini alien. Kwa stu tunakook kao mbachi the Olympian. Beat rarua speaker kapro sija ya cesarean. Situ ko FIFA tumeficho kukisarian. Makwela ni wakwea wapiti hapo galeria. Wako kawa tano wa sita the more the merrier. Atuna hope na hii system ni ya mafelia. Tukiandamana kwa sisi manjegeona tutedisha. Sniper, miku meka killing ni kawaida. Mirista ni mingi utadhani unasikiza cypher. Mandege ni maziwa, white kama malaika. Exam room, bora kuna uso, situ naiba. Squeezy ni risky, wajinga ndo wana multiply. Life ni fair, junior janja ndo qualify. Rapi kona do, tuna expensive cologne. Make a fortune of kurai, maneno zikona flow. Kikushinda washa hazard, weka gari kando. Ulikuwa gauna shine but sayu na struggle. Too arrogant kuno fala sezi handle. Si deal na keteka mi ni TL landlord. Big Baba na Metro.